where you got it from? Zambian Music Plumbers, don't see old.
Mapindo yakwe yawe alama gilila alasunga mumapindo yakwe yawe alama gilila alasunga. Nukwakulola kwa bula Shaka tine nele ukambo Bantumuli na ine Omu miunga mose mpita Mufiswebebe mose mpita Muli shitili lyonyandi Mwe kafo wadi ni mwe Alansunga.
Remember where you got it from, Zambian Music Plumbers.co.